bang bang bang. Oliver music again now. Another Jesus and music. Na huyu Jesus, kisha life yako ikabaki the same. Huwezi patana na huyu Jesus, kisha life yako ikabaki kwa shame. Ukimtaka na patikana, kwanza mtafuto kiwa kijana. Silowezekana yeye hufanya, lakini amina tena hosana. Ukimtaka na patikana, kwanza mtafuto kiwa kijana. Silowezekana yeye hufanya, lakini amina tena hosana. Emambalajo, emambalajo, papeteke da tupi tupi koka hu. Emambalajo, emambalajo, papeteke da tupi tupi koka hu. Namina follow, follow Christ follow. Namina follow, follow master follow. Namina follow, follow Christ follow. Mimi na Yesu niko nyuma na mfollow. Namina follow, follow Christ follow. Namina follow, follow master follow. Follow Christ follow. Mimi na Yesu niko nyuma na mfollow.
Mwanzo kipatana na huyu Jesus, ata kushangaza ni miujiza. Utabaki tukijiuliza, mbona baraka zimejaa pesa za fuliza. Ukifuata Yesu mambo inakuwa sawa vulahi. Wewe kwa maisha daily kazi furahi. Paka najiuliza unanipenda namna hii. Fulahi furahi namna hii mbona mi. Nilipomfuata Yesu, ni alinifanya niwe beta man. Ushuda na tell, kwa life si fake. Kusema kweli amenibeba.
Emambalajo, emambalajo, papeteke da tupi tupi koka hu. Emambalajo, emambalajo, papeteke da tupi.